ela lomuzi ngiyakhathali noma bengathi sithandwa nguwe uwe ongakhela lomuzi ngiyakhathali noma bengathi
Where is it under the moon? Why don't I kill all the moon?